Jam. Syndicate. Crystal Reezy.
No. Kasinje.
Kamoja. You know.
Kamoja.
Let's get it.
K City.
Syndicate.
Go. Go.
Naamka nikijihisi naweza roll one mimi nataka tu kamoja. Naamka nikijihisi naweza roll one mimi nataka tu kamoja. Naamka nikijihisi naweza roll one mimi nataka tu kamoja. Naamka nikijihisi naweza roll one mimi nataka tu kamoja.
Kwenye grave tuna cradle, wengi bado wako idle, tuna guard zile snake tunapata kwenye road tuna rattle. Bado tuna battle, bado tuna fight, tuna suck a life, future iwe bright.
Oh no no.
Na kama una issue with a fear what I know, I got better when I learned to forget. You see where's the regret, mina zidi to go. Crazy world, kila mtu taka dope. When you get the guap, unataka even more. The money's the money, my pocket needs to grow. Nah, she doesn't have comes, nina taka dozy go. Nah, amka nikijihisi, nina weza roll one, mina taka tuka moja. Nina check, nikijipo pasa. Neza get moja kwenye choja.
Mizuka, 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 na sisi tuzidi kugo. That's what we know, sisi tuzidi kugo. Go, go, ya bidi, maisha ya bidi. Maisha ya bidi, ya bidi. Maisha ya bidi, na sisi tuzidi kugo.
Naamka nikijihisi, naweza roll one, mina taka tuka moja. Naamka nikijihisi, naweza roll one, mina taka tuka moja. Naamka nikijihisi, naweza roll one, nataka tuka moja. Naamka nikijihisi, naweza roll one, mi nataka tuka moja.
Nina rhyme on, nataka tuka moja. Naweza roll more, ukitaka siyo hoja. Always drop, from the jacko hadi toja. Always right, my nigga thought I told ya. I would never do no wrong, then I scold ya. We upper echelon, me my whole crew. Just bring the alcohol when we come through, and give your chicks a call, tell them come through. We banging like a drum, master council. We got you to confirm that we fans too. I'm a blunt long, like Rapunzel's hair. It ain't fair how we killing them. They say we rap goals like Eminem. They say we drug laws cause we're selling them. So let me see your hands up in the ceiling them. Yeah, I know you're here cause you're feeling us. Spending all your money so you're feeling us. We up in KC, they know you're feeling us. All in the debt, I did it all in the debt. Man, what can I say? I keep it 100, we can Hennessy. Gotta keep it fresh, you can hang the seat. With the syndicate, in your fantasy. Syndicate, of course.
Mizuka, 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 na sisi tuazidi kugo. That's what we know, sisi tuazidi kugo, go, go. Ya bidi, maisha ya bidi, maisha ya bidi, ya bidi. Maisha ya bidi, na sisi tuazidi kugo.
Naamka nikijihisi, naweza roll one, minataka tuka moja. Naamka nikijihisi, naweza roll one, minataka tuka moja. Naamka nikijihisi, naweza roll one, minataka tuka moja. Naamka nikijihisi, naweza roll one, minataka tuka moja.
Roll one, pop one, kamoja. Roll one, pop one. Pop one, kamoja. Roll one, pop one, pop one, kamoja. Roll one, pop one, pop one, kamoja.